Index Killer.
Quality time.
Stone size. Quality
touch.
Moyoni dona zid kumi na jaribu chiri wazana ma branch na bi dosina kitu labda nyumba giva hari na benzi lana utu na kwa kuna ya kweli mapenzi ya my mind is on you. You always on my mind, I see girl like you. It's so hard to find. Machingu doni fanya ni sing this song. Please mama tell me uno did you wrong. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention. Natembea juu ya nyaya za umeme, wakubwa na watoto attention.
I'm a bad man, please don't test me. Nenda kama king, kauna bisha correct me. Nenda kama baba na he's so fancy. Shawa sana mpaka kuya he's so kesi. Yeah, na niko na mood. Mademu anataka ninyesho na upaki kwa room. Na mendo na mamoja na nutamla home. Na kama auni pendi bore meze soon. Bada bing, bada boom. Yeah, check my damn wanna data. Love come cheese na wakata. Na boyfriend the beat feeling na for. Chilla do the sax and deal baba.
Mr. Watagwan, handsome icon, Bujo Bantan.
Mr. Miracle, Umi za China Cole, Teke za Bangkok, Roba za Hong Kong.
Kuku Kokoriko, Jogo kote niko, niko kwa tiko tiko, banga kwa cheriko.
Mina washa moto, hakuna wakuzima. Sicheki na watoto kamwe wasije kupima. Naleta soko moko, nikiona gama kima. Nanyonga misokoto, na shambani na lima.
Take five now.